www.azukulu.com.
Nafika poto pa eneo Atandienda njomba enao Atandiswela ntima Koma utango bwela iweo Kodi mtu kukondo chonchi Zafenza wale chonchi Chikondi nchoko machonchi Ukapeza ukukondo chonchi Cause what I'm feeling now
No one has ever
Azukulu.com.